hari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu bw'umurwayi wa mbere yagaragaraga mu gihugu uko iminsi yagiye ikurikirana ni nako umubare w'abarwayi wagiye wiyongera kugeza ubu inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda zibarura ko abanduye iki cyorezo bamaze kugera kuri 287 imibare yarayitanzwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nubwo abandi cyorezo ari benshi ni nako imibare y'abagenda bakira igenda irushaho kuzamuka imibare yarayitangajwe na Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abagera ku 168 ari bo bamaze gukira iki cyorezo bakaba barasubiye mu miryango yabo mu gihe abakirwaye bagera ku 119 nubwo habonetse abarwayi batari bake ariko inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda zigaragaza ko nta murwayi n'umwe urahitanwa n'iki cyorezo Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Dr. Nsanzimana Sabe yasobanuye impamvu yabyo.
Wakwibaza rero ngo tubigenza gute kugira ngo abantu bakire? Icyambere ni ukubabona kare. Kuko iyo umuntu mubonye kare umufasha ubudahangarwa bwe kwirwanaho. Urugero hari abarwayi twagiye tubona bakeneye nk'umwuka. Kuko indwara mu bintu bya mbere itera ibibazo bahuye nayo ni ukubura umwuka. Kuko virusi ikunda gukurira mu bihaha cyangwa hafi yabyo umuntu rero yahawe umwuka virusi itaraba nyinshi cyane aho hantu ubudahangarwa bushobora gutuma hatagira n'izindi ziyongera ikindi cya kabiri uwo muntu yashyizwe ahantu he wenyine agakurikiranwa ku ibyo bimenyetso ashobora kugira akaba atakwanduza n'abandi akavurwa bya bimenyetso icyo gihe virusi umubiri urayisohora rusanzwe
inzego z'ubuzima zikangurira abaturage ko mu gihe bumvise ibimenyetso bidasanzwe nko kugira umuriro ukabije inkorora idasanzwe gucika intege no guhumeka nabi bakwihutira kugana abaganga batarazahazwa n'iyi ndwara abashinzwe ubuzima bakunze kuvuga ko bigorana cyane kuvura umurwayi iyo yaje yazahaye Madame Uwizeye Vivine uzwi ku izina rya Miss Vivi kubera umubyibu wafite n'umwe mu bantu bavuzwe cyane mu bitangazamakuru ko yanduye virusi ya corona ndetse benshi mu bihe bishize batangiye kuvuga ko yamuhitanye aganira n'ijwi rya Amerika yavuze ko ari mu bantu bakize COVID-19 kandi yaraganye abaganga maze kuzahara
urumva nyine nabanje kwivuza nziko ari bambwira ko ari gripe isanzwe urumva rero muri icyo gihe cyose ndi ku miti yaranzonze
uri umwe mu barwayi bashaka kuba barageze hariya kanyinya barembye cyane bakwitayeho gute kugira ngo nyuma y'igihe gitoyo uhitukira
banyitayeho cyane banyitayeho mu buryo bwose bushoboka nubonaga bahuje inoza bashyiraga hamwe nk'itsinda bagatekereza ikigomba gukorwa cyose
ubwo wumvise noneho abantu batangiye kukubika kuko nyuma y'iminsi ibiri ugiye abantu batangiye gucicikana mu mafoto ngo wapfuye sinzi niba warabimenye wabimenye bigenze bite
urumva nyine amatelefoni umuntu yaraki afite narabibonye bitangiye gucicikana nahise mbibona rero ariko ntago narasekaga kubera ko byaje mbona nitaho cyane kandi mbona hari ikiri guhinduka bitewe n'uko nageze kwa muganga ameze kuko urumva niwo wenda umwuka bamaga wari uri hejuru ukabona baragenda bagabanya kantite w'ingano y'uwo bamaga nabonaga ko hari ikiri guhinduka
uyu mubyeyi benshi bamenyereye nka Miss Vivi kubera ko ajya agaragara mu birori byo kwiyereka by'abantu banini agira inama abanyarwanda yo gukomeza kwirinda iki cyorezo kuko benshi banduriye indwara batazi aho bayikuye
isomo nakuyemo cyane ni ukwirinda bihari agize kindi kwibona ibimenyetso ntucike intege wenda ngo nuko wenda nawe mwahuye kindi nuko wamaze kubona ko ufite ikimenyetso no kwirinda guhura n'abandi ko wenda nanjye ntibyarafashe ko nta muntu n'umwe bagize basanga wenda baba baranduye uturutse inyuma yanjye so nkavuga rero abaturage bakwiye kwirinda cyane cyane kandi nimumve ko kwandura ari uguhura n'uwanduye ahubwo naho bagenda naho bakora nabo bumve ko ari ikibazo bakaraba intoki kenshi barinde kugenda bakorakora ahantu hakozwe n'abantu cyangwa akorwa n'abantu benshi niyo bahakoze bibuke gukaraba intoki mbere birinda kwikora mu maso
kugeza uyu mibare itangwa na Minisiteri y'ubuzima yerekana ko umubare ugaragara muri iki gihe ari uw'abagenda bakira iki cyorezo ariko inzego z'ubuzima zigasaba n'abakize ko bakomeza kwirinda kuko bashobora kongera kwandura mu gihe bahura n'ufite iki cyorezo Minisitiri w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije aherutse kubibwira Radio Ijwi rya Amerika
kwirwara ntabwo byakwitiranwa no guhabwa urukingo kuba yayirwaye ntabwo bivuze ko atakongera kwirwara gusa urukingo twatanze
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryemeje kuwa 11 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka kuko COVID-19 ari icyorezo cyugarije isi bitewe n'ubwiyongere bw'abayandura virusi ya corona yagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa kuri ubu 1,490,558 nibo bamaze kuyandura ku isi yose barimo 301,558 yahitanye naho 1,169,639 bamaze kuyikira Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.